20 years of Ujipura.
Vikimba.
Somero ligenda likula.
Genesis Magic.
Okuveda neda watu gamba. Okusoma kwali kwa katemba. Kwela o government netu yamba. Bazade wa febela likirira. Ngateva manyi wakutukirira. Mubia kusome sana babanguli na habana. Chitezala. You deserve a diamond crown. Academic ringo wakubezi wanda. Bad man never to be done. Lava we waja sevia. Echintu nachi wamfuya. Simanyina jaya jaidia. 20 years of Ujipura. Miaka jigenda jiwela. Somero ligenda likula. Na batu za njisanga. Bagenda kwejusa. Anti Jipura. We thank God ya kutuletela. Ala kusasilo lwebio yokola. Watu wanguza. Echedini wala ibilahi. Osana kuku awadi. Awadi. Tetuli na kumpula ininga. Yona vyona tuwabiti kinga. Yoyo kusome samwa walidinga. Bazade wa feto baswaziza. Abana beba kukwasiza. Omaliliza obaisiza. Yo no. Yo no. Yo no. 20 years of Ujipura. Miaka jigenda jiwela. Somero ligenda likula. Na batu za njisanga. Bagenda kwejusa. Anti Jipura. Aba some saba tendeke. Na bafumbi bakenkufu. Ebyo kulia twabigonzamu. Ebyo bukumi se shuli tetight. No worry, we feel alright. Hands up if you feel alright, oh. Asubiza na tukiriza. Yatusubiza sikania. Era kati twevuga. Ebye mizanyo shua shua. Kapira kawano shua shua. Talent empire. Katintu sokwebaza. Eri mchala jaria. Mchala maria mchitezala. Know your principle. 20 years of Ujipura. Miaka jigenda jiwela. Somero ligenda likula. Na batu za njisanga. Bagenda kwejusa. Anti Jipura.